11 kwa 12 ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa kwa kabiri 2021 komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yagiye kurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane bitangirwa kuri za YouTube turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya guhakana no gutesha agaciro genocide yakorewe abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye habye twasesenguye bihita ku Mubavu TV ukuri mbona umuryango TV Real Talk Channel n'ibindi ndetse ni na YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo ni na byiza yuko ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya genocide kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe abatutsi twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa n'umuntu uwo ari we wese yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga niyo mpamvu rero itangazo twarishyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko.
Uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi Damangi rya Mugwiza Yvonne niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za YouTube.
Nawe biramureba ariko si wenyine mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri YouTube ku mashini atandukanye hari inyandiko abantu bandika ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore idamange mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye nubwo iri tangazo atari bigeneye mbisubiremo nkaho avuga ko corona virus ari iturufu igihugu gikoresha nk'uko genocide yakorewe abatutsi ari iturufu icyo ni kimwe ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide iri ku nzibutso za genocide yakorewe abatutsi icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumi babeho nabi izi ni mvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye kuko icya mbere ntabwo corona na genocide ntabwo ari tufu nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva genocide ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana genocide yakorewe abatutsi barimo ba Philippe Regence ba Faustin Twagiramungu ba André Gishawa ushaka wese gutesha agaciro genocide yakorewe abatutsi avuga ko ari iturufu
none uriya mubyeyi Damange ko yabyivugiye ko ari umucikacumu waba umucikacumu te ugapfobya ute icyaha cyagukorewe cyitwa genocide
icyaha ntawe gihuriye na satu umuntu afite icyaha ni igikorwa icyo ari cyo cyose kibujijwe n'amategeko igikorwa cyo gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi kuyitesha agaciro kugabanya uburemere bwayo koroshya uburyo yakozwemo kugaragaza imibare itari yo gushinyagura ibyo byose uwagikuru uwo ari we wese kiba ari icyaha nanashimangire neza binumvikane ko kuba umuntu yaracitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ntabwo bivuga yuko adashobora gupfobya icyaha no kugihakana ingero tugenda tuzibona uyu nguyu wa mbere ikindi ni uko uwapfobya icyaha uwo ari we wese genocide yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa agomba kubikurikiranwaho kuko icyaha ni gatozi ntabwo gishingiye kuri sitati umuntu afite ariko kandi nuko ubwanjye uko mbibona umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi azi uburemere bwayo kurusha abandi bose urengerera akajya kugipfobya akajya gutesha agaciro abamurokoye n'abamukijije ubu ngubu ku bwanjye ni ku mbyemere na ko bimeze arusha rwose ubugome n'abandi bayikoze uyipfobya abikora nyuma y'abayikoze yarabonye ingaruka yateye yarabonye uburemere ifite akaba ashaka ko niyo genocide yongera gukorwa
none se kwita umujenosideri umuntu warokotse ntabwo byatesha agaciro genocide nyirizina
ntabwo nigeze mvuga ko warokotse genocide uyipfobya cyangwa uyihakana ari umujenoside
wowe ntiwabivuze ariko hari ababimwita niwe cyangwa siwe
bitandukanye akora icyaha cyo gupfobya genocide akora icyaha cyo kuyihakana akora icyaha cyo kwitesha agaciro ibyo biri mu bikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide
mu bindi yavuze uriya mudamu Idamange ni ibihe mwasanze ari byo ni ibihe mwasanze atari byo
reka nibande cyane cyane ku birebana n'inshingano urwego nkuriye rushinzwe ari nazo maze kumabwira ziteganywa n'itegeko nshinga zo gukumira no guhana icyaha cya jenoside ku rwego ngengabitekerezo ya jenoside. Iyo ufashe inzibutso za jenoside ni ikimenyetso gikomeye cyerekana amateka ya jenoside, cyerekana uburemere, ariko inzibutso zigamije kwigisha kugira ngo abazisura babone koko ko jenoside yateguwe igakorwa igashyirwa mu bikorwa ndetse n'ibyayiranze byose, kugira ngo bitume uko kubona ayo mateka ya jenoside hirindwa uwo ari we wese wakongera kuyigarura mu Banyarwanda. Iyo hagize umuntu ugaragaza ko izo nzibutso ari amazu y'ubucuruzi, ngira ngo aho ngaho murumva yuko ari ikintu kiremereye cyane abakuze.